simama inuka tuendeleze Kenya, simama inuka tuendeleze Kenya, simama inuka tuendeleze Kenya, simama inuka tuendeleze Kenya.
Imejawa na rasili mali mini mzaleno na kamwe prizi misili mali. Nina lengo jeza pengo so mimi sichezi mbali. Maono ijungi kwa mbao kuijenga ni sotwa. Nilisha jipata Kenya na akuna kupage. Sorry short me naipenda na naipenda gay. Wow, Kenya malanu idhajili tutugay. Sina doubt division tutaate. Kaza muli japa kazi mbele utapata taji. Tumisha amani kati ya kila moja jirani. Usingoje mbuwa ishe vyo waze tamani maji. Minja na asiti ya kuna kazi tumia kipaji. Cause vision 2030 hatu bambi tu umati. Soma lembo na ucheki nikipicha katikati ya machallenge kibao 2030 kamingali. Aha, yeah, I said it right.
Simama inuka tuendeleze Kenya, simama inuka tuendeleze Kenya, simama inuka tuendeleze Kenya, simama inuka tuendeleze Kenya.
Tayari kutetea Kenya, kuilinda kwa pamoja na kutenda mema. Kwa kusema na kutenda sote tunaweza tukishika, na kwa pamoja kweli tutavenya. Day by day kuwa Mkenya ninapenda, sitishiki na wala mimi sitasarenda. Kwa hali na mali mimi ninanena, sirudi nyuma mimi ndio nasema. Peace, love and unity, maintain oneness in our community. Love one another, live like a family. Humble generation ndiyo yetu destiny. Rasili mali ustawi na amani ndio tutaka. Amini Maulana na hakika utapata viongozi nao toa takia panaka. Emo na shusha kwa Wakenya baraka.
Simama inuka tuendeleze Kenya, simama inuka tuendeleze Kenya, simama inuka tuendeleze Kenya, simama inuka tuendeleze Kenya.
Mesonga everyday growing konda, hatutoki kutafuta tukijenga kila kona. Vision oriented mind dio akili imenona. Uchunguzi kila mara juni mbele tunaona. Oh God of all creation, bless this land and nation. Make all the healthy decision for the perpetual vision. No more internal infliction. Following one direction and at last, ha, we accomplish this mission.
Inuka tuendeleze Kenya, simama 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 inuka tuendeleze Kenya. Simama inuka tuendeleze Kenya.